Studio 80 Halaji Malibu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bal jeegom lewru fevri hitan 2024 yamde soppo ejje yablike cinema e chapan nay joy maison de la presse Bamako do nan cinon kabaruji kikin hande woni Alice se filde damle wonto boggi jande to jooda hala bangal margal kireduji di wadi hakkune ardo em kany e jokolbe Bamako do fedde men noddirta se virtue dran kany landini dum allola kurkulonde ana wondi fewde tiddalaji bangal cuudi loteliji odo kabaru kana la odo kabaru kuteji mudum ana wondi mater to sanni bangal yirwere gallure no ngaram bedorade famle journal aminga nyala seeda hiddi hakkune amem e korka ramadan so alla jabe yimbe hewbe kanyum en ka tayugol kurangol nyalom hande o ana wembini do en sanni hay wobbe kanyum en ka wam dati di hebi di mbabe wadi de korka ka fewde e majjum sakirabe hedi be dun sambe kabaruji dimi jogani om kikide hande bismillah modom e hedaade dum nyalawma jooɗa haala waɗi hakkunde ardo en bangal margal le kireduji ɗi kañi e jokolɓe beete hannde fana muɗum yo fa wadde jooɗa haala ƴewde hono sukaɓe tiɗɗalaji sukaɓe jokolɓe wondi fewde muɗum nyalawma hannde o kañe ɗati huɗum fuu hani ittede yalla ɗiɗo tiɗɗalaji ana heɓene jogalal fa kamɓe du koyɗe maɓɓe watte ele margal le kireduji ɗi ndeɗo ngalɗo kawrtal fedde no miɗorta chef vulturdi tan landini ɗum le wi hooreɓe maɓɓe ɗum waran latal sababu wattude jokolɓe ɓe koyɗe mum e le yirwere kireduji ɗi jiyadata mayga hawri hen anni ko o heɓani em do hen do festango Oumar Wayolo
kanko keƴat fedde nde noddir CV Childrene o holliti wiide sukaɓe jokkolɓe wajibe sina tawe immadaraji gatteɗi noon watta so yirwere laamu waɗ le kireduji ɗi siyaka watara
ɓiɓɓe
adama en wajibe sina watte leko nayiri banggal e yirwere so haqqel yimɓel ne kalama sukaɓe jokkolɓe ɗo haqqeji muɗumen kani memede ƴeewe yalla hono ɓe kani tawrede e immadaraji kanɗi wadde ɗi ko nayiri banggal yirwere laamu le kireduji ɗi e leydi Mali sukaɓe jokkolɓe tawaɓe toon ɓe kolliti wiide anniyaji ɓameteɗɗi ana kani ko tawe ardine noon tan watta so gattale hen koyɗe muɗum en sukaɓe aɗa mbawi noddude wattanaɓe jaati so tamu won ko paamayi e laamuji muɗumen ɗi ɗum yo golle sukaɓe noon sukaɓe kana heedinde koye muɗum e caggal ko nayiri banggal politiki eɓe kani wadde noɓe gatta fuu yalla ɓe kokka sukaɓe jokolɓe darɗe muɗum en ton ganɗe kewɗe garan wadde ley hen yalla sukaɓe jokolɓe ana gatta hen koyɗe muɗum en ko nayiri banggal yirwere le kireduji ɗi
sakiraɓe heɗiɓe ando no mbawi heɓude ɗiɗo kabaruji fuu ɗo beema ande to ɗo hello amen facebook na ɗo compte x mo noddirta twitter région Kulikoro ana ɓatti sanni gallure Bamako nde tawede majjum fuu région o kañum ka hôtel cuuɗi hôteliji ngaji ka ana hasindine muɗum sanni oɗo kabaru latike sababu oɗo kabaru kutteji muɗum ana wondi mater to sanni banggal yirwere fa yetto neɗɗakule gallure nde hoore nelaɗo amen yaade hawride festival agna o to ɗon kanko Juliette Koulibaly wonko heɓani en do hende festango Oumar Wayolo
Aboubacar Sidiki Kone directeur régional artisanat et tourisme tindini wiide sababuji kewɗi kadi otilaji kewɗi ley o nokku hono ɓattugol Kulikoro e capital ngal rafi ittoɓe jawdi e fonɗugol usine ngaji non du otilaji gonɗi ley o nokku ana jogui tiɗallaji ɗum ko memsi gawsu fofana dawronowo hôtel nana kaleni
Kulikoro yo région ɗiɗoɓo noon kako heewi ana ñakki ngallure nde wakkatiji so yambiriji mawɗi ana gaɗa sinamin gatten koyɗe amen so yambiriɗi keeɓa wadde miɗen jogui cuuɗi paraɗi miɗen jogui vilageji tuɗi paraka
ɓe yimɓe yoppeteɓe le otilaji ɗi jamɓama woyde cuuɗi goɗɗi guenni ndi ko laati fuu joom en ɗi cuuɗi dow koltiwide ana jogui tiɗallaji Boubacar Konate dawronno GIE goto
hoɓɓe garoɓe le nokku o miɗen keeɓa hone guiɗa men jaati miɗen jogui ɗo cuuɗi ɗi climatiseur woni ley hen kañum cuuɗiɗi ventelo woni e muɗum ka wakkatiji soɓe kajama ko ɓuuri nokku o mawnude sina min joppanaɓe
rafi hewgol otilaji le gallure Kulikoro nde ɗum saabide yambereji mawɗi mbawa waɗede toon ɗum ko wawi ɓeydude yirwere commune o e wi kanankoɓe maɓɓe ko wona fanɗugol otilaji restaurant ngaji du kewa ley o nokku
fedde ɗeɓe noddirta M5 RFP mo kanko almami Oumaru Diara o ardi le ñalawma hannde o ka holliti wiide docteur Choguel Kokola Mayga riwama iwde ley hem o imminama iwde e jonde makko oɗo anniyakaɓe kolliti ɗum talata joyi lewru mars ndu caggal balɗe tati sarti mo ɓe dokkinomo fa o hollita hoɗu woni darde makko le ndeɗo fedde hoɗu fuu oɗo anniya darde hoɗu woni darde oɗo anniya hono fuu o wawi famirede noon hoɗu Souleymane Keita jangguinowo jonde ɗo dowre holliti wiide riwugol Choguel iwdude ndeɗo fedde ka ana wawi latade sababu sanni fanɗinde semme makko anni ko haltani hamsitu tourede festan Oumar Wayolo
Il occupe un poste stratégique premier ministre.
Omo joggi darde mawnde kanko ni premier ministre. Kasaaji premier ministre yakou makko wala fu sembe mo joggi. So fedde M5 de du wihi ittimo ton o beedi hoyfude. Wattu jonoli M5 hom fara wonde habade so transition o timmi yalla hom hani darnaade der do fedde don basima o fur woni kanko soggel ko kala may gaaw so wiyama wana president der do fedde kassen ana hollitir so iwe laamu o neddo fo wala ciagal makko wattu jono tam kanko e walde makko de mbay rewrintinede don landongul woni ka M5 kan hanno fusede ko boyi
le M5 aurait dû disparaître depuis très longtemps
alan qayum ham kassem nyaloma lumol ngeni mino dirta si ana le cercle sam balale mayongo uttugol goldo lumol golle mudum wadi alam tati lewru mars bettindo le wi yimbel gombe ton bel ngodo lumo heere ka waran latal sababu nabirde yeso kumini ngai tati gondi le cercle o dum woni walono siadugo kanye e si lumo battingo dido kumini ngaji le nyaloma hande o ana wuddiri nokko o dum woni si kiloji sappo e didi lumo go ana nodire koyen gelle no dirta sita koto mayo koto kanye sura koto ana le commune rurale nyambia ana le cercle bafulabe waram hebude chuudi classique kesi le nyalade ngarode dido chuudi chuudi classique kesi gondi de nyiberto le nyaloma hande o ka janyel gondi le nokko o jati darani sadda mudum do waran latade sababu nabirde yeso jande sukabe gombe le nido de dedo gelle non holitiri wede ardo m gombe le meri ngay le nokko be kolitidi wede jande de dido chuudi classique waran latade sababu tekinde jilli hakune de o gelle
Sijo Tamani yo projet fondation Irondel do malido mo faba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Bal seeda hiddi hakuna amem e korka tayugol kurangol kana wondi materel nokuyle fuule leedi amendi dun ana wembini sanne yimbe le gombe saal fay tole wuddu leedi amendi hay tawede majju fu yoga e mabbe ka holti wede wam dati di hebi kanyu en ka yala ha yabbi nirdo korka kana wodiri tawede tay kuran wana heddi tayude fu anne ko abwakirin na ag muhammedin ya taraka yake yabbe am gombe le kriduji di hebani em do hendo festango umar wayol
Do koro o nyaloma hande mi dem demba sanne no mi kani horirde lendudo lewru Ramadan nokko an wuli kuran wala nokkura o worino ido webbini nyaloma hande o sanne anda funde ido ti Allahji timata do an songo do humu fu an nangi berde mudun sabi de wala fu dunudo wirno nokko o wuliri o do ti dala kuran ni anda dabare fu pietedo nokkule godde an ton goddude sanne jamarde haja ka kuran fi sina malin ko mbilta hakkilaji mudun no wori nyaloma hande on no watta so protéo
mentalité pour faire face à ces périodes là
mi kadi to faham halde hala korka bal seeda hiddi hakune amem hakune nudo lewru barkeninu sanne hay ando yimbe hewbe kanyu en ka yolbere kanye e donka kawa yida dum fey dum sabi fahima e fuso korka ka derke tan wiyam kanyu en salla na du dan ko hali kasem ko hatta dum horde kronike amem zum sur nyaloma hande o mimi hala mudum anni kede Umar Waygalo
balle certain hedde lew Ramadan du solando jabi be gida horde be du dem biata immini nyawuji mudu en sabami misala odo no dertere Fatumata so bami fa lew Ramadan du dariki ni gida mo fumu jukki man mako kewdo pep jafaje wakkati fo yo hore mako na watani o we jabbeto woni mako no wi tension woni mako honro mako du an kewi so bami fa lew Ramadan nati hono misala Musa Kanye e mami be do jabata horde fi sebede be munyata hedere odo suko jokolle no dertere Muhammad du mudum barta dubino gay wayri jitto yimbe be jati so bami famidi yottiki atana sawi gatoji mudu na ko nande mudu fali nyeger natta so nyama yaram diam de ino fi mudum
sakrabe hidibe le lewru korka ka min garam min baytano min golli ritta bande sappo e go o lewru marsino do ne altinere yade alam journal ngaji amen di fu bama mi wakati yambe sappo e jeegom dum timma wakati yambe sappo e jettin journal bete o ka fehu na wayti take mudum on bawi hedaade dum bande wakati bande yambe jitti yade yambe jene so jabbike sinimaaji chapantati fat jehe fe nokkudo e seeda yewter amen de na wodi korka kanye ti dalaji bilidi e challal do woni sisili mum jumile magazine amem nyaloma hande o alsamem hewbe kanyu enka ana landini horde lewru korka ka lewru le lewru ndu yimbe hewbe kanyu enka wara mutude nyande e yarde fayeto yargol sigaretti ɓande wakkati no nange yaltata fa e toon wakkati no nange yenata. Homo fuu hani horde hono korka ka waɗirte. Korka ana wawi yettinde tiɗɗal do cellal ɓingel adamana. Moussa Malle Sissoko yiiɗi e andanɓe diina fa yetto dogotoro en anni ko o heɓani en do hendo festango Oumar Waygalo kañi e mi e hoore mi kiire jaam.
Korka iɗum e nuyɗe joyi alislamaku ɗe kamɓe andanɓe kabaru dinaji ɓe ɓe kolliti wiide korka nafa neɗɗo sanne konayiri bangal cellal muɗum. Ka ɓe mbifa koora wajibi sina tawe jomumnan haari cellal ɗum. E tawede fuu yimɓele woɓɓe an toon a tan dogotoro en jaati kattaɓe horde ɓe tinnankoye maɓɓe ɓe koora hono oɗo neɗɗo goto momin kawrite muɗum tumbuttomo jaɓay inde muɗum inde
j'avais de ces douleurs.
Na walla ana sattino e am sanne. Tawi mi hannayi dogotoro am, mi hannayi saraɓe am, mi fuɗɗi korka. Duhaɓe sanne ɓe mbi kam hoɗum fuu yeppima wadde ɗum. Dogotoro ma o hokkima yamirore muɗum na mbimɓe min ka mi haldayi e dogotoro am jaati bangal muɗum. Mi yettikemo kanko e hoore kanko ɗo wi kam tawede ñaw gonɗo e ma o fuu a jaɓi horden.
Hitande hikka nde no nokku o worino yimɓele hewɓe kañe mbi mbawa horde. Ɓeɗo yimɓelani iwro nokku noddirteɗo Ségou Kadiolo kañe Bamako ɗo. Ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo wayde harde cellal.
Min
mi oppama ele reedu an caggal oppugol ngol. Ɓe mbi kam mi yera hakke liiti jeegom ndiyam ñalawma fuu. Ɗum saabi so min kam mi horta. Ségou ɗo min walda e yimɓel koroɓe saabi estomac nawɗo woni e am. So mi sella min ƴewtuto hoore am so tawi miɗe wawi horde nandu, so tawi mi wawa horde. So korka ka witti yoppi kam ndu mi ƴeewam ñalaɗe ɗi mi heɓa e horde muɗum ɗe mi
hoora.
Kabaru dina ɓe kolliti wiide so jomum haara cellal wona wajibi hoora, ka jomum ana wawi ittude muddi hokka tampuɓe. Almami Moussa Touré keɗɗen mo komo sifi dow hen.
Allahu subhanahu wa ta'ala o holliti alquran mu o wiide ñawɓe kañum en ka korka wona wajibi e juuɗe mumen. So ɓe cantanama ñalaɗe ɗe ɓe gaɗi ɓe koora e muɗum ɗe ɓe kaani horde ɗum so korka timmi. So tawi ɓami fa ñaw ko woni maɓɓe koka wona ñaw cellowo, korka saami iwde du maɓɓe. Ñalawma fuu feccere kilo ñamirini ɓe ñamata kamɓe hoore ɓe kaani hokkude neɗɗo mo wala bawɗi. Ɗum darto darude korka maɓɓe. Ɗum ana wodani yimɓele nayeɓe ɗum. Jonka so neɗɗo ɗumkuɗo horde saabi ñaw na ɗum nayi wawa ittude ko wiya ko ɗum wona wajibi.
Kamɓe dogotoro en ɓe du ɓe kolliti wiide jomum hana horde so ni ana andi haara cellal, saabi dey ɗum wawi ɓeydude ñawuji goɗɗi an toon. Keɗɗen mo kanko noddirteɗo Boubacar Nana Kassé yo dogotoro.
Ñawuji hono diabete ɓuri fuu to rewɓe estomac nandu ko tension neɗɗo jippoto, ñawuji ɓooƴe, ñawuji ɓernde, heñere kañe ko nandi muɗum fayetto ñaw ƴakku fuu so tawi ana e neɗɗo korka wona wajibi e juuɗe muɗum.
Docteur Nana Kassé holliti wiir so neɗɗo ana wayro tinno wattana hoore muɗum hakkille. So ɓami fa hoori du haybano golleji muɗum gori. O ɓeydi le hendu wiide so jomum ana wayro fanɗo e kuɗɗe kewɗe lanɗanna nebam.